Hey Krishna, Krishna, hey Krishna, Krishna, hey Krishna, Krishna, hey Krishna, hey Krishna, Krishna, hey Krishna, Krishna, hey Krishna, Krishna, hey Krishna, 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 Krishna,
Govinda bolo Hari Gopal bolo Radha
Krishna, 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 Krishna
Hari